Ekitongole ki Microfinance Support Center kibangudde abali mu nteekateeka y'emyoga n'ekigendererwa ekyokulaba ng'abantu bonna bongera okuganyulwa mu nteekateeka eno. Omusomo ogw'okubangula abantu bono guyindidde ku mbuga y'eggombolola ya Mumyuka Busimbi mu munisipaali ya Mityana, era nga abantu abali mu byoga balabuddwa ne babuulirwa n'ekyokukola okulaba nga babongera okuganyulwa mu nteekateeka eno nga bayise mu bakulembeze bazisako okola emirimu gyabwe watali muzannyo gwonna naddala mu nteekateeka eno. Bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe Ssemakula Joseph ng'ono y'akulira ekibiina ky'obwegassi mu munisipaali y'Emityana, asabye abatandise emirimu egitali gimu mu ssente z'emyogo okukakasa nti emirimu gino bagikoze bulungi era bazikozesa ssente ezo nga gavumenti bw'ebalambise okusobola okulaba nga bakulaakulana n'okwegobako nnabe w'obwavu.
Naye okusomezebwa kwe tuyina nti abazirimu abafunyemu ssente bafuna okutya okuteekako nti emyoga. Bw'obeera ng'oli mubazi olina ebbajiro lyo, teekamu nti kiyinda carpet workshop emyoga. Kye nsuubira nga kijja nakuyambako mu kukendeeza entalo mu misolo. Owa URA tasobola kuggalawo bajjiro okuli nti emyoga. N'olwekyo nkubiriza bannaffe abali mu myoga, abali mu programu zonna oba youth skilling, tujumbire okwa identifyinga projekiti zaffe bye tukola nga tutaddeko n'akabonero ako oba erinnya lya programu ya gavumenti, okugeza ng'emyoga oba youth skilling.
Ate ye Ssekamwa wa disitulikiti y'Emityana Mayengo Godfrey akuutidde bantu bonna abafuna ssente za gavumenti ez'emyoga kuzikozesa obulungi era bazikomyewo. Ate era asanyukidde nnyo omusomo guno ogutegekeddwa ekitongole kya Microfinance Support Center, bw'ategeezezza nti abantu bangi babanguddwa era baguganyuddwamu.
Abakulembeze abali mu myoga kino bagende bayigge bannaabo abala batannayingira mu sako zino bajje bafune ssente. Naye ate tolina kubeera mu sako bbiri kwanga kitegeezo ojja kuba ogenda kubba eri atodde mu eno sako. N'olwekyo tusaba abakulembeze baddeyo banoonye bannaabwe. Bw'oba muli bavubi nga sako ya bavubi, munoonye bannaabwe abavubi batannaba kuyingira muti mu sako. Naye te byonna batubuulidde nti groups zino kola annual subscription tibalina okwezanga obujja. N'olwekyo kubasaba tukulenga annual subscription okulaba nga ssente ziyambako bakulembeze baffe abasako okuddukanya emirimu baleme kukwata ku ssente ziri zetusevinga. N'ekyokubiri nze nja kukubiriza buli kiisi ali mu myoga ng'omanyi watwala ssente za gavumenti zino, tukusaba bambi ozikomyewo.
Wabula omuwanika wa sako y'abagoba ba boda boda mu munisipaali y'Emityana Tomusange Matia ayanirizza omusomo guno, kyokka ono annyonnyodde ebimu ku ebyo ebibasoomooza okulaba nga bongera okufuna ensimbi za gavumenti.
Bagenda tuongeza ensimbi, bagenda tuongeza emisomo, tugenda kulaba nti pulogulaamu zivaamu bulungi, anti bongera okukulaakulana ate bongera okubeera nti baagala ekintu kyabwe eky'emyoga kubanga bingi bifuniseemu. Kati ngaffe ababooda tuli kumulamu gamba nti atisite ebitundu 8/10 ababooda nga balina emirimu egyabwe egy'obwannannyini pikipiki zaabwe, ekijjo baleetera okukulaakulana nga basevinga nga beewola balabe nti obulamu bukyuka. Ebitusoomooza abe bantu obutajjumbira misomo gino egy'obwegassi. Ekyokubiri, emiwendo gy'ebintu giri waggulu nnyo. Kati omuntu bw'akola ogenda okumala okwebalansinga, ebiseera ebisinga okufissa kufuuka kuzibu.
Ate babatuuze mu ggombolola y'ekyayi mu disitulikiti y'e Gomba, kyaddaaki bafunye akamwenyumwenyu akakira ak'ekibi ekiyonza okwenkuba ku matama oluvannyuma lwa gavumenti okutandika omulimu gw'okuddaabiriza eddwaliro lyabwe eryakyayi Health Center ey'okusatu. Bagambye nti ebyobulamu bigenda kutereera mu ggombolola eno era balina essuubi nti byakukyukira ddala. Abatuuze bano nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola eno Nasaasira David, wakati mu kwogerako ne rediyo ey'omuntu wa bulijjo entegesi y'ekibiitu, batubuulidde nti kyayi ng'eggombolola erina ebisoomooza bingi gamba ng'ebbula ly'amasannyalaze, ebyobulamu, eby'ekibogwe, wabula kati bafunye essuubi nti ebibasoomooza ng'eggombolola bigenda kumalibwawo.
Njogera ku kyayi ku buwagizi bwa NRM yogera 10/10 ku kuwa omusoro, ebirime, amata, buli kimu kyonna omusoro oguva mu kyayi inkana kwekusinga magombora amarara na ye ingeri jemate services ingeri jemate jamu akasobo ga amuntu waburijo omungo msoro hafu na chenkanyi nechateka mkoba kakasuro msoro yeka tuwemba andaba imtani tokole wa government ya fera msanyifu na dara okunoko la yensonga yedwa yurie chai niki tupade mumbe rambi tuina muhele center for emu yerie madu ato kukwe ewangu kutuke madu usango mchuzo district yona kwekunganira tofuna na buwele za bumara hali nino kuzivu no kusomozivu wana buli kasi kubanga matene elimu kuzimbibwa tena tandi kakukola chisima okulaba katuliku waliwe suwi.
Atengo rumu lorufundikira tamu eno lukubye kodi abazadde basabiddwa okukola enteeka teeka ennungamu mwe bagenda okuyita okukuuma abaana baabwe nga tebobononeseeko. Okusaba kuno kukoleddwa Sheikh Maulana Saidi Sekanjako imamu w'omuzikiti gwa Mazikiti Shura mu kibuga eky'Emityana bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe. Ono agambye nti kyannaku okubanga abaana emirundi egisinga boononekera nnyo mu luwummula n'agamba nti ky'ekiseera kituuse abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe naddala nga bakomyewo ewaka. Akinoganyiza ng'abaana bye bateekeddwa okwekuuma mu kiseera kino naddala abaana ab'obuwala gamba nti singa tebaafeeyo okwekuuma bangi ku bo bayinza okufunikira nga bafunye embuto ne bafundikira nga tebazze ku masomero.
Omuzadde faayo kulondoola kati empisa y'omwana leka kumusindika wantu jajja okuyiga empisa enkyamu. Abaana baffe abawala saawa 10:12 babeere nga bali waka baleme kubeera ng'ate badda mu bidongo kubanga abafumbo bangi abakaaba nga bagamba nti abaana buli bwe bawummula ate amaka gaabwe nga gakyankalana. N'olwekyo faayo ng'omuzadde bwe wabeerawo ensiisira z'okuyiga eby'eddiini empisa abaana baffe mubasindike saidi eyo insha Allah basobole okubeera nga basoma. Nammwe abaana muleme kubeera mu biduula ndongo kweyisanga abamalaya kweyonona ate kkiriza osobole okuddayo okusoma nga yunifoomu ekyakutuuka so si kuddayo okusoma ng'ate ggw'oli lubuto.
Bw'atuuse ku nsonga y'ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga awanjagidde abavuganya ku bifo eby'enjawulo okwewala okukozesa olulimi oluvoola bannaabwe era banaabasabye okutambulira ku nsonga eziruma abantu ba bulijjo. Kyokka era Sheikh Maulana awadde n'abantu amagezi obuteemalaamu eri bannabyabufuzi mu kiseera kino nti kubanga abamu obudde buno boogereganya ebisongovu kyokka ng'okulonda bwe